ziweli phansi yuze hlangane ngizwile zwile ngqinisa ithibambelela kosekulunge asabe